abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe
Manuka muri club mbasumba Friday fresh mumusaza Kigali life yose ni mood Hey muze turye show Hahiye hahiye Aho nyuze hose ni good vibes DJ fata kuri fader Made beat kora kora iki
Aba koko bafite ubushyuhe Naba basore bafite gahunda Naja matatar ubushyuhe Akwibagize umuntu kumva indi misonga Ubuze abana baturi hehe
Ni summertime, ni summertime Kigali so fresh muri summertime Abana ntibikoraho Bashaka kuba free muri party Turi kumachiparesha nganje Kora command Everybody in the mood on the dance floor Drop it like it's hot, drop it like it's hot
Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe Abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe
Turya party, ntacyo wazutubwira No mu mibyizi, ni house party Nitujya tuva mu nzu Turi abasore bafite ubushyuhe Nitwikoza amashati tuba mu buryohe Aba bakobwa bafite ubushyuhe N'aba basore bafite gahunda Aya matara atera ubushyuhe Akwibagiza umuntu kumva indi misonga Ubuze abana baturi hehe Kumfite igihe mu bihe Dore nkurota buri munsi
Go down, touch the ground. Nibuka ibyo guhangana n'utuntu dutoya mwarasaze